abantu bayabulalana nabo baba badlwengula izingane nabantu bonke manje sebephelelwe unembeza yini yekani ukubulalana.
Hey.